حبيته بيني وبين نفسي وما قلتلوش اللي في نفسي. ما عرفش ايه بيحصل لي لما بشوف عينيه.
As usual, as normal.
My MC wengi wadogo kama jange wakizama bus na wapaka mkorogo na wanja. Njoo kwenye giza uliyechoka kukaa kwenye mwanga. Wajinga wanauliza bonus na lafuzi ya kitanga na picha marapa kama pozi kwenye picha. Mlevi wabia njoo kwangu lewe sifa. Shizo anasema mimi ni mkali kwa masela mpaka mashosti ni hatari. Niki flow mdomoni na tema shoti. Beba lawama ili ushindo kuzishusha. Kaseja unadaka sana uwezi kudaka tigorusha. Vipaje vionekani wanotoka wanojuzi. Chungaji kanisani hawezi kuchunga mbuzi. Siku zinakwenda na hazijui zinakwenda wapi. Usijisifu unapendwa anayekupenda anapenda wangapi. Ni hatari misere kwenye tumbo na mistari inayovimba kama mchele kitumbo.
Okay, listen right now. Listen right now. Is black and Brazil. Listen right now. Listen.
Listen right now. Listen right now.
Wana ni kubali komando usicheza kibega. Mlevi maisha ni safari la sio safari laga. Chagua kipi uze kati ya sura ama mwili njoo kufunze. Sipuze haya ni madini. Kuna njia za kupita njia za kutisha ni nania. Wanasema na njia za kupita kiziwi uwezi sikia. Jisi navyo flow wananisifia kisa wamesikia ndo na go. Chagua kipu kaze kate supra ama buti. Kipu vae pendeze kate suti ama buchi. Nyota yenye judi his back. Wanashanga na go bila jakat awataki. Piga misere kama kudu kwenye taa. Oso kipunguza gere tapungua beya mkaa. Ukipenda pingu jua denso hutu mpenda. Na kuna juwae kesho atawe mtuzi wa kalenda.
Okay listen right now. Listen right now. Is it Wizzy Black and Brazil? Listen right now. Listen. Listen right now. Listen right now. Is it Wizzy Black and Brazil? Listen right now.
Siku zinakwenda hazijui zinakwenda wapi. Usijisifu unapendwa anayekupenda anapenda wangapi. Ni hatari misere kwenye tumbo.